Nenda Chinibishan. Here is the lettuce. Nenda Chinibishan. Nenda Chinibishan. Gwenda Mdamanuk. Here is the corn. Gwenda Mdamanuk. Gwenda Mdamanuk. Gwenda Mnijimanuk. Here are the peas. Gwenda Mnijimanuk. Gwenda Mnijimanuk. Gwenda Shagongwajik. Here are the onions. Gwenda Shagongwajik. Gwenda Shagongwajik. Gwenda Pinik. Here are the potatoes. Gwenda Pinik. Gwenda Panique.